Yeah.
That's it.
Are you ready? Back. I got them quits. Ubhodlile kwabhodleka, hayi ndoda bless you. I scratch my head, kwehla inkwethu. Bashonepho mashela mawufuna iload ngamagama ethu. Hayi kodwa bhodla-ke wehlise njengoba kwehla. I just hope ukuthi awugqokanga ikepisi. Ngithi uyakhuphuka kanti ubona mina ngisitepisi. Akuthwala ama-quantum ayi-4-4 lo somatekisi. Yazi. But iZulu uyasabeka, basho uzakwe noZulu boy, lo uZulu uyasabela. Ngisho ikhokhe bezikhonkotha, lo uZulu esama ngenja. Hhayi ukuthi likhithekile ukuthi iZulu usuke libheda. I mean uZulu usuke abheda, ngizwe bathi uye umbheda. Athi ngivuke ngidlule umbheda, ngeke ngivume kungidelele. Ngike ngizidlule ngiyosebenza, ngapha imali ngenza ngilele. Ngithi uma ngivuke idlule umbhede. That shit barely even moved me. Not even a diss track. Ngithethisa nje igroupi. Someone roll the credits. Isiphelile le movie. Nah, inkabi tryna fake like everything is Gucci.
Boshunwe nkabi, sifuna imali. Inkulungwane, ukukhulumana. Isuka mphansi, ivuka ihambe. Ngikhunza ndala isizukulwane.
Yeah, mega nani. Let utati shula bani.
Buka namhla nekariya. Ngibonga ubhuti ududuzane.
That's way out of line. So you do this shit for Twitter and I'm way offline. Could've kept doing your shit and just laid off mine. And ungihloniphe boy, my leftovers changed your life. I'm a star, clever mangena, cameras click flash. Ngazophandela la, clever get your shit smashed. But uzambela kahle nje udlala i-3-step. I wear my car vela, ngiyaziveza inkabi spits trash. Uthi uzongiqasha ngidrive i-taxi, hey uyakhohlwa. Ngakuse-icon, ngakuqasha udrive i-taxi. Boy, ishofa le-icon, ngikubonisa umhlaba lapha esentini. So uyangiphoxa manje, urepa ngami, uchaza inkabi nation. I am who to thank. I'm not with the tricks, Donna, I don't do the pranks. I just feed the bank. I am never gassed. I shoot from the tank. Where my gas? I am in the league where you don't even rank. Okay, oh, did you in? Bet you out there in my old crib, craving for a win. Gave you everything. Ain't no saving you again when I shep up a banana and just take it on the chin. Oh yeah, get my leg. Oh yeah, get my leg. Entheke makwenzeka umane uyeke ne-rap. Uhlezi ufone ufuna ivesi ngifike ngingene ngikunembe. Urephe ngathi awulizwe i-beat jam ngivele ngikuzwele. Hey, washo-ke Big Zulu. Wona kukhona ama-hit ayasiphik lutho. Lento isimple. Uvele ufike ubambe i-mic ube nolaka. Uqang to blind kanti slin the hook. Ekusebheka kumele uyeke ukuzenza u-clever. Ngaka-dressa sengiyaphinda ngiyaka-dressa. Uya remember ngikukhuthaza unganathemba. Now you think your words is hard kanti uhleli kuflathela. Ayibo, nangumtrayiseni-ke. Uthi mina ngizomlethela imali ye-checking. Hey, mhlawumbe ubhemini lapho wonke umuntu asifana naye ufakwe yimi egaming. UNkulunkulu sangimdala mangaka. Phusha amaphupha ngazi nokuthi ebusuku ngilala kanjani. Umgulukudi into ebeyireyulula inganakhanjani. Ukhulu ubuzi kodwa ukhumbule ukuthi umshana kabani. Bheka ngiyakuzuma. Sniper siyakhala ikhanda ngiyaliphula. Ngiphahlaza imicabango inamba ngiyayithunga. Inkabi rhyme ngempahla. I take you out, take that how you want. Umnyango restapa kimi kuyafana kawo. See now my presence a present engasaphani ngayo. Ongifaka u-7 ayiseva le mponsi angibamba ngayo. Mntwana ngisintanga yakho. Took it from peasant to pleasant this little life of mine. Don't fuck around.